lekhona Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Oh angimtholi Langaphuma Phuma la usithele khona Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi
Shono inkabi
Angimtholi
Shu! Ayi! Ngikhona mntana omuntu bengihleli namachimbos sibukiso wethu dabi ke uyamaza uthi boss maseshaye ethu ezenza isigora sashiphosh kuze wakhala umakhelwane inika sedlala imigosi boss ungikhumbulile how I think anofuna sigibela u-entring yaza uyithandi local bagibela bayehla eshi bakumoshela isikhathi protection akuna airbag insimbi endala shone phansi mina ngumelusi wena inkomo yami ngizokulusa ngedwa zwi la enkampeni yami bafuna eduze kwakho ngingakuthola usuzacile kanti futhi bayalamba ngisengakuthola bekuhlabile uyazi ka ngikickstarter wawufaka ukhiya ngiyaduma hayiduma yasamaya walifaka ikhiya ngiyaphuma ayimi emehlweleni yasitaka umfana uyaphusha ngiyena umngane omakhenikhi akhathi upetroli ngiyaphuma
Angaphuma Phuma la usithele khona Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi Angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi Angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi Angimtholi
Ayi Uyakhala ubhobhobhu lokhu ushilo tititi Ekhanda isiphithiphithi esidinga umhlophe usikilidi Esha imvivilithi iqonde ethu uyimbilijisi Ngizama igiligidi ukuthi ngimfake ebhilidi Uyazi ngiyakuthanda ngisoze ngakudlala Ngilinde ngiyophanda ngizobuya malithambama Ngesibani ngiyasikhandla ngisoze ngasidala Uyazi inkumbulo ingiphathi sikhanda Baqinisile bathi indoda ifunda ngamaphutha Xola sithando sami nami ngifunde ngamaphutha Kungenza ukuzajwala yobe phelile amaphutha Ngoba iphutha kulona iphutha mangiliphinda kuseliphutha Laphuma ngiyaphuma ngiyokubona makushona ilanga Liyakhula nokhula lima nami sivunisa Inhliziyo nokuthula mayithula kunephisa ekhaya Ligeleza kothukela uthando lethu
umuvinda Phuma Phuma la usithele khona Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Mavalo cingo lwakho Sengizothatha pidali